Fizzo on the beat. Punyeto ugonjwa iko Kenya. Number one addiction gava inalenga. Hili mufatilie Sonko na Mavela. Na lipstick mpya ya Kylie Jenner. Did you know? Pornhub awards. Yo happen once. Ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans. How kwa us Arsenal fans. Did you know? Alejandro ana mute ngwati saya DJ Afro. Did you know? Mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. Ngwatiology. G, ngwatiology.
Mada kupata aibu. Buda kupata aibu. Bibia kupata aibu. Mamori waibu, waibu.
Kuchunguza ili lead to addiction. Witaji affection kupata erection. In effect timetable ejaculation. Main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana jama alijipuli. Gava, gava wali kwa rani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede. Ruka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. Ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. Ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology.